Here's another one.
Here's another one.
Alright.
Touch.
Alright.
Cause you're killing it.
Mami love, raha ya pesta ni towaro. Mami love, ufu ya jeshi ni komando. Umeni bamba.
Tunayokupaga steam Nesbaka chini kama unawazim Hizi mambo za kukata tu na data no matter tu What's up Watoto kizinguwa mina chinja kabisa Tena uambie miso nyoka kibisa Ntakutesa kwa visa Uni moto watipa ma businessman Wanyi kazi ya kanisa
Wewe no mama la mama
yeah.
Wewe no mama la mama
Chasa mchezo wa chini. Uwanja mini refa. Kisha we ni firimbi.
Wendo unanifanya kila siku mimi niwe sawa. Hadi shoga zako wakiniona wanapagawa.
Hey mkoga
Zanira.
Ichoshaka Zanira.
Zanira.
Ichoshaka Zanira.
Swag.
Swag.
Zanira.
Swag. Icho shaka Zanira.
Wewe no mama la mama
yeah.
Wewe no mama la mama. Wewe no mama la mama
yeah.
Wewe no mama la mama. 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 Wewe no mama la mama.
Baby you know I like high feet later. Imesha kuwa nando nimesha fika. Miutengi mtunzi niwewe. Tena uniki night mambo ya ghetto. Ujanja leo shambani kesho. Upokide daya msuri nyelewe. Oh baby umeni pamba. Haundo kwali umeni roga. Kama wasema umeni roga nina ganda. Oh tena wango kama zoba. Oh wako mimi kama zoba. Ui mama la mama
yeah.
Ui mama la mama. Wewe ni 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 mama la mama.
Gagabee.
Last 2, 5, 7.